new sound.
I'm calling you no.
Nishakanyaga wengi kisa pipi, nishakanyaga wengi kiraisi, nishakanyaga white, nishakanyaga black, makalio fake ya dimatiti.
Kanyaga
mashoga walo ni dandia,
kanyaga
klabu kuni ombabia,
kanyaga
slay queen wabongo wanadhingua, maisha ya ufeki na wengi tunawajua.
Kanyaga
security,
kanyaga
officialin,
kanyaga
nana,
kanyaga
officialin,
kanyaga
ambarulu diva gigi mane,
kesho za moya onye namba tupe.
Nishawa kanyaga kanyaga, nishawa kanyaga kanyaga, nishawa kanyaga kanyaga, nishawa kanyaga kanyaga,
nishawa kanyaga kanyaga,
nishawa kanyaga kanyaga,
shapita wakeza watu,
nishawa kanyaga kanyaga,
tumali wacheza rafu,
nishawa kanyaga kanyaga,
saifi ni mestafu. Watu wengi wana mani, maisha insta na waposti.
Kanyaga
wanapiga picha motorini, na uko insta na ya posti.
Oh ya ya.
Au mademu kudangadanga, na wasani kuangawanga, hawana godolo wala vitanda, maisha yao wengi vitonga.
Kanyaga
security,
kanyaga
officialin,
kanyaga
kimnana,
kanyaga
officialin,
kanyaga
ambarulu diva gigi mane,
kesho za moya onye namba tupeane.
Nishawa kanyaga kanyaga, nishawa kanyaga kanyaga, nishawa kanyaga kanyaga, nishawa kanyaga kanyaga, nishawa kanyaga kanyaga,
wengi walikuwa wachafu,
nishawa kanyaga kanyaga,
shapita wakeza watu,
nishawa kanyaga kanyaga,
chumani wacheza rafu,
nishawa kanyaga kanyaga.
Kiba kiba, mwanangu kiba, mfalme wa bongo flava, nakukubali kiba,
asa kiba kiba kiba, toa hiti kiba, kiba kiba kiba, nakusalilisha kiba.
Kanyaga
wanatimu wa vumbi,
wenzako wanakanyaga kanyaga,
wanatetema tetema,
wanakanyaga kanyaga,
wanatimu wa vumbi,
wanakanyaga kanyaga,
wanatetema tetema,
kanyaga kanyaga,
wanainama inama,
wanakanyaga kanyaga,
wanacheza kibaske,
wanakanyaga kanyaga,
wanainama inama,
wanakanyaga kanyaga,
wanacheza kibaske.
Dacha of the beat,
new song, new song.
Sound. Yeah.